neza n'abana bange mukama njagadde nze atali na nange bwendi mukama njagadde olwale la nkuwane wane n'abandi mbagambe kyensazeewo okusiima mukama njagadde kyekyo ow'omutima omuyonjo Yesu, we wamanya sinabawo Awo, abanonya we bansanga Woli, kubyonkole desivawo Era mungalazo, we mbangwa kangwe kubikelebyo Sebo mbike wansi womo salaba Zomono
Salama